dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese mbahaye ikaze mu kiganiro dusangire ijambo ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cyo kugarura mu Rwanda abahoze ari abarwanya umutwe wa FDLR n'imiryango yabo umutwe wakomeje kurwanya u Rwanda mu myaka 20 ishize uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwanya ndabanza guha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi nanjye kandi abakurikiye dusangire ijambo ya none ndabasuhuje mu kiganiro cyacu nyuma yo kumenya makuru ko abari abarwanyi b'umutwe wa FDLR batangiye kugera ku butaka bw'u Rwanda n'imiryango yabo byabaye ngombwa ko hijwe rya Amerika inyarukiri musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri aha bari mu kibo cya mutobo gitangirwamo igigisho kubara abasirikare bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari babatahuka ku bushake n'abatahuka ku ngufu nyuma yo gutegekwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurambika intwaro hasi ubu tubagezaho ikiganiro makuru tuvana muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare yadutangarije ko imaze kwakira abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1500 n'abatindiye rero mbahaye ikaze mbumvisha uko twasanze ibikorwa byo kubarura bagenda baza
promesereja byiringiro no birindiro Pascal promesereja nkurikiye inka Felicien Caporale Irankunda Azarias
muvuka hehe Nyira prefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba
reka noneho tuganire n'abari abarwanyi ba FDLR
mu kiganiro dusangira ijambo uribwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo tubutse abagikurikiye ko turi imutobo mu karere ka Musanze ahari kwakirirwa abahoze ari abarwanyi muri FDLR umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
mbo njyewe nitwa Promesse Jean Rwakazina Polycarpe nitwa mu nkambi y'Igisangani
wowe
Jende kwa promesere jande kijimana damiye na nye wana huzi mwambi jisangani.
Mwajizi hano rijari?
Kwa hajizi nijoro.
Mwe mwara imu humu hajizi rijoro?
Kuli tutariki makumia vile ne siri ni kujira mko ni wate neshashatu.
Mwa hajizi makumia neshashatu?
Kuzi makumia neshashatu niko tuwa ito hajizi.
Mwa hawa nye mute chane chivazo chambere?
Mwane turare wane zari kujio vyo setu kukutu wa sanzi mwene wacho. Ndete watu wanijivari kuwa kwa turute. Yatwire byiza cyane nuko nta kibazo turagira kuko nabo aryo baje batubwira twagiye tubageraho bakatubagaribanira nabo bakatubwira yuko nta kibazo byatwire byiza kurusha gutangira
kuza kwanyu n'ubushake bwanyu cyangwa babahase
mu ibyo byose numva ko nta biganiro byizwe yuko kugira ngo abantu baze nuko bavuga ngo twebwe baraje bavuga ati mugomba kujya wanyu kuko nta bushobozi twari dufite nta nicyo twari gukora twe ntabwo twari turimo abarwanyi ngo twaravuze tuti nta kibazo ni wacu tujye kuniko twaje
nawe ntago byabaye kubushake bwawe
bo uko mugenze nge bikubabwiye niko byagenze twatwiteze rero kwaza baho biganu guhora numva kaganya n'abanyarwanda ariko ntibyabayeho nyine twumvisha ko basinye ko ntusogomba gutaha kwibana muri ubwo muri uwo mwanya ubwo tubyakira gutyo tubibonye nyine ntago twitegwe ko n'abanyarwanda nkuko rero tuzabisanga usije kwakirikare kujya mu ntete kavuga ngo rego nabonye ibigo numvisha ibi amasaha atagera no kuri 12 twahamara ntakijwe twakabye ntake twe twakabona ubwo nyuma yuko turangije iyi ngando tugeze iwacu ubwo ntazareba akavuga ati koko buryo byende bambwiraga ni nabyo kuko aha turi mu izinga ntagishya cyo muntu yari yakabona
mbere ko mugera hano mwarimo hafite sura ki
ku Rwanda rero ngo hantu twa turi kure cyane nta makuru y'u Rwanda twafataga cyane cyane nk'uko ubu ngubu umudamu wanjye yaje mu nkambi mubaje wo mu nkambi y'Iwarungu nibwo natangiye kumenya amakuru y'umuryango igituma abantu batanatanu kutamenya n'amakuru ubwo rero umudamu ageze hano nubwo ngo nasanze bamwohereje I Nyanza ubwo igihe kiri hano nibwo nabashije kwihuta gushaka amakuru yiwe noneho njya naganira nawe ajya yamubwiye amakuru ya famiye mu bitatumaga rero ntataha nuko tajya amakuru ya famiye ibyo byabagamo
nari mbaje mugenzi wawe mwe mwari mufite sura ki ku Rwanda mbere yuko mugera hano
mbo amakuru yagenda gatambuka nyine hirya no hino rimwe rimwe twumvaga nyine mu mutekano ntawo urimo yahita ukumva umutekano urahari ubwo aho ngaho ntitugikira duco kwemeza kizima ngo tube twagihagararaho ariko rero namahini bizima ko twahageze utugiye kwirebera natwe impamvu basirika by'umusekano ari ransenya byose bishoboka ubwo umunsi mike twa twabaze kumenya kuko ndi umutekano uhari cyane niba nta uhari icyo gwaho tuhagereye twari uhangoye umutekano wacu turike turatuje nta kibazo twa twakageze
nguriye mu modoka mwiyumvaga mute mwerekeje mu Rwanda
se gukubeshya ubwo bwo bwari buhari kuko no kurya byari byananiranye kuko umuntu yavuga ati abantu bigiye nta byiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwo bwo bwari buhari ntawe wajya kubishyira ntabwo yarafite ubwo bwo twatubufite rwose
wowe
mbo ubwo banagore bwabura kubera ko nkungo tuduhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nkangwa ikintu cyagomba kudutera ubwoba aho ugumvaga ko n'undi ari ugupfa ariko nuko ngo tugeze hangaye ubwo tubona ko nta kibazo tuni hasi ndega n'icyo tugomba kumubona
n'abantu ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani ubwo ngo batwamubukije n'undi batuzanye dufunze amaboko tugera hano
niko byagenze
ni ukuvuga ngo tukimara kuva ku kibuga cy'indege cy'igisangani twamaze kugera ku kigoma twafashwe na ibyo byose bushoboka inzara inyota mbese twakorewe ibintu bitari byiza umuntu gutaye wabo koko bigeze hagati ya saa moya na saa tatu gutyo nibwo batangiye kuzana za karakabashyira mu basirikare baraboha abadamu badutandukanije ntuko tuziyo bari bari twagiye kubona nabo tugeze hano ubwo hari hari n'impumyi bita mukiri nayo ibaye iboshye ari impumyi twumva ibintu bitameze neza twinjiye ku butaka bw'u Rwanda tuboshye nk'abagiye iwabo icyo kwa tugaho yiduhuye n'abanyarwanda tugeze imaze kugeramo hano batubohora nyine batubwira ko nta kibazo turicara turarya turanywa igikoma tugiye turaryama nkuko byagenze
aho ndabona uri kajorite niko mubivuga mu mvugo ya gisirikare
dikajorite namugaye muri 2012 nibwo narashwe ndasuka akaboko ke buryo ubu ngubu ndi kimuga
ubwo icyo gihe mwari muhanganye nabandi
ubwo twaduhanganye n'ingabo za Kongo mugeze zirimo ziri kwica impunzi twatucungiye umutekano aho bita muri zone Bunyakiri ubwo icyo gihe muri iyo minsi bishwe n'abantu benshi cyane bafatanyije n'abakongomani b'abasivile bishaje benshi cyane ariko mwitegereza kubarokwa naho ngo nakomerekeye nanjye
ni ukwihangana none reka nongere dusubire muri Kongo abatahazi bavuga ko muba mu mashyamba nibyo
mbo nibyo kubera yuko ubundi ari kumo agatemi twagona kugira ko ishyamba ari inshuti y'umusirikare niba ngo yari nta ngufu ufite wiruka nk'ugiye werekeye ku gaporo ukabona ko wihisha uko byagendaga ngo ni mu mashyamba yego abantu bose bari mu mashyamba ariko abarimo n'ibiri mu mashyamba
tugende no ku mibereho yanyu muri Kongo imibereho yanyu nk'abasirikare muri Kongo yari imeze
bo imibereho y'abasirikare bo muri Kongo wenda nkatwe neranjwe nuko yaranja nuko aho kinyeye ishyamba nuko uvuga ngo twahingaga ushoboye korora korora ushoboye gucuruza gacuruza nubwo buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se ku bana bavuka
ku bana bavuka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niba wasangaga amashuri atangiye yajyamo hagati intambara ikaba irabaye abandi bakajya mu ipoli bahazavayo twe tugasa niba bigiye gutangira bushyashya nubwo buzima twe tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bari yubatse kuko twiboneraga imyenda twabonaga imibereho isanzwe ikiriritse ku buryo hari niba amara kujya muri rwabo nabonye uburyo yabonete ikiri mu mugeza hanze akanyurukamo akavamo ariko cyari kiri nk'abasirikare bonyine twumvaga tugomba kwitangira izo mpunzi kugira ngo tube ko zamara kabiri abasirikare twumvaga ubwitange tubufite nta kibazo
abandi basimbaraye mu kuba bashyira intwaro hasi
mbo mu mashyamba barimo barahari bene wacu barahari twari abasize ni benshi nubwo basigayeyo ni ukuvuga ngo nabo wenda ibyajya bikorwa wenda nko mu buryo bwo kuganira no kumenyesha abantu amakuru nabyo byafasha abantu kugira ngo ni ukuvuga ngo nkanjye urebe uko ngana nta makuru ya famiye narinzi nubwo nyamenyeje ubundi umudamu ageze hano ngo kiri muri bimwe bituma abantu batabasha kuza
mwari mumaze imyaka ingahe mu gisirikare
ni igisirikare nakinjiye muri 1997 igihewe
wakinjiriye he
nakinjiye muri Kongo
wowe wakinjiye ryari
bo njye nakoreye imyitozo mu nkambi za mbere ubwo niho dusohoka mu makambi turi guhunga ndi umusirikare
noneho reka mbabaze uvuka he
mvuka Igitarama
wowe uvuka he
mvuka Icyangugu
ahantu hatandukanye hanahabanye kuko Cyangugu ni kure Gitarama hafi na Butare muzi se uko bahasigaye hitwa ubu ngubu
mbo ibyo byose tuzamenya kuko twageze aho abantu bari niho ngo tuzabimenya natwe ibyo byose ntabwo tubazaza kandi n'umusaza ari umukecuru
kereka mbafashe wowe uvuka Muhanga mu karere ka Muhanga uvuka mu karere ka Rusizi niba atari nka Nyamasheke
ndabizi ni Rusizi
wowe warusanzwe ubizi okay urumva ko ndikumvisha uburyo ki uturere twahindutse nkongera nkababaza nti ubu ngubu uwakoherezayo ntiwagenda uyoboza wahamenya
mbo uko byagenda kose kuko nahavuye nsa n'umaze kumenya ubwenge haraho naganyoboza ariko haraho nanamenya cyane cyane nk'aho nk'abaye umujyi sinahamenya ariko mu cyaro ho nahamenya nta kibazo
wowe
mbo nubwo ngo ngiye nkubu ngiye nkagere ndi nk'ikigali nategataje siyangeza kuri leta ntwagaraga ku kamonyi ntahita nawe ngenda iwacu nta kibazo mu muhanda ugera ku rugo iwacu kwibarabara
Mufite uburyo muzatangira mu buzima aho kuba bizagenda bite
mu byifuzo dukeka yuko bakimara kwiyumvisha neza ko bagomba kutuzana kubu buryo babikozemo hari icyo baraduteganyije kuko bazeze ko iyo uvuye mu gihugu cy'abandi nta cyabo ugomba gutambukana nubwo abantu benshi do telefone baratubatse tubereye aho ngaho ubwo ntabwo amafaranga yo ni kure kubi ubu ngo tubereye aho ngaho dutegereze iyo demobilisation ikizatugenera nicyo tuzakoresha ubwo nyine nibi nayo nta kitumariye abase batuzamenye nyine ko batubeshyaga nta cyo babatwitayeho
wowe
ngo ibyo byose ikintu bagomba kudufashaho ni ikerekeranye n'ubuzima kuko tuje guhanga nta kintu twazanye nkunga ubu nta telefone mfite telefone mfite zose bazitwaye nta mafaranga n'umurabuze uburyo ngeranarizo n'umudamu aho ari kujya ngo mbashe kumenya amakuru uko bwakeye niba ngo ni ugutangira gushyashya ubwo rero leta njye nkaba nsaba ko yabidufashamo ndetse n'undi waba nk'umuterankunga niwe akagira uburyo abidufashamo kugira ngo tubashe kugerageza icyo twageraho natwe mbega nk'abanyarwanda
ariko muri Congo numvaga ngo habagamo amabuye y'agaciro umuntu yashoboraga kuba yagera ku ibuye y'agaciro akaba yari gushaka abona amadolari nibyo
ariko uko yabona niko agenda kubera yuko ni ukuvuga ngo uretse ubwitange wenda bwagiye bubaho niwo ngo simba nanani uko nakwambuka nkajya mu bindi bihugu bindi ariko kubera ko wanabaga nkareba nk'ubwo ku bwacu cyangwa bene wacu nkavuga intise aba bene wacu kuba ari gupfa ariko icyo kintu kagira noneho kwa kuruti
ubwoko bwanyu uravuga iki
ubwoko bw'abanyarwanda ariko noneho nareba ukuntu bari gupfa nkumva bidashoboka ubwo muri kwa gutinda nibwo umwanzi aje akayatwara nibwo nanone mu mwizo ntambara ni kuba uri kuyarya kandi uri kuyarya nta yandi uri kugushaka
washoboraga kubona nk'amadolari angahe ku kwezi
oya ubujye byose mu gushakira uyu muhinzi mu gushakishiriza mu buhinzi ntago wari amadolari ni ukuvuga ngo wewe urakora umushinga ukazana icyo uzageraho mbere
reka mbifurize rero amahirwe masa
ibyo nibyo rwose murakoze natwe turabashimiye
mwe ndumva ari n'umunsi wa mbere ntacyo barabigisha
ntacyo rero tubwira ariko turategereje
saba murakoze
natwe tubifurize namwe ni ukuri dufashamo nyine
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tuganira n'abarabarwanyi ba FDR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo murumva akabagira ubusa uyu nawe bigaragara ko bamurashe ku munwa ari muri FDR ubu ari ku butaka bw'u Rwanda
hinjiyemo mu 2000 Kinshasa icyo gihe navuye mu gisirikare cya Congo Brazzaville tuje gufasha Kabila hari imitwe itwaje intwaro yari yamuteye ngo tuza kumufasha tuvuye Brazzaville ubwo tugeze i Kinshasa batujyanira Ubumbashi tumva tujya kurwanira ahantu bita ipepa moba gasenga gutyo ubu naje kurasirwa ariko gasenga navuye mu Rwanda 94 duhunze kuko nari nindi n'umusirikare ubwo ndakomeza njya mu Cyankubutu Cyankubutu ubwo intambara ibaye yabi 96 ubwo turakomeza tujya Tingitingi turakomeza i Gisangani nkomeza hitwa muri Ekwateri Rwandaka ngera Kinshasa ubwo Kabila ageze muri Kinshasa ubwo nange nambuka ndi Brazzaville naje kugaruka rero ubwo tuje Kabila twitabaje nk'abahutu twahungiyeyo bamwe turagaruka abandi basigarayo tuza kumufasha
wavuga ko ubuzima bwawe bw'igisirikare wabayemo mu gihe kingana iki we bufata imyaka ingahe
bo kuva 94 kugeza ubu nari ndi mu gisirikare kuko naho ndageraga hose mu gihugu nageragamo nakirwaniraga nagikoreraga ndatahutse nari nturutse byatange turi i Burebusa turaza tugera Kanyabayonga ku Kanyabayonga niho twaturutse tuza hano ntabwo byari ku bushake ariko byategurwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica ubundi kingo mu miryango baguhembera ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha
nuko rero kugira ngo utahe wowe byaguturutse
bo baravuze ngo igihe kirageze cyo gutaha iwanyu mu gihugu Kongo ntiyabivuze bavuze z'ukwezi kwa cumi mugomba gusubira iwanyu ubu twarategereje ko zigeze umunisiko itorometa ko guverinoma kugira ngo noneho ikore ibikora bwa gihugu cyose twarekanye abayonga mu nkambi
ubwo butumwa bwakugezeho wabwakiriye ute kumva kugiye gutaha
bitewe no kubyo twumvaga abantu batubwira bava hano muri iki gihugu bakatubwira tubi n'ibi n'ibi baguhindurira ibyo hano iki byose ntabwo naje ntuje navuga ati buriya ngiye gufungwa gutyo na gutyo nari mfite ubwoba ariko ngigera hano muri iki kigo numvise umutima utuje nkurikije uko batwakiriye ibyo baduhaye ibyo kuryamira amasaha no gukaraba ubu ndi kumva umutima utuje nta kibazo
ufite imyaka ingahe
ufite imyaka 46
ku myaka yawe 46 wambwiye ko ubuzima bwawe bwose ari igisirikare ubu wasubira mu gisirikare wakigushyiramo urumva ugifite ingufu zo kuba umusirikare urumva neza bitaho
bo ku gisirikare nagikora kuko umusirikare akora imirimo ihwanye n'ingufu ushobora kuba gukubura aha ngagakore ushobora kuvuga ati uri kuri garide hariya ngagakore bari ngagakore umusirikare akora akurikije n'ingufu z'umusirikare kunsubiza mu gisirikare ni uburenganzira bw'abayobozi bavuga ati wowe uri mu kishiki n'iki ugomba gukora iki ugomba gukora iki
ku bushake bwawe urabyiyumva mute
igisirikare kivuzwe mu muntu iyo apfuye
nibwo buzima niba nkumva neza
ni icyumweru tumaze hano ubu ndi kumva ntuje nta kibazo nkurikije ibyo bambwiraga ngiri hanze ntabwo ndi kubona kumva nta kibazo ndatuje
tuvuge umunsi wawe wa mbere hano mutima urabyutse wiyumvisha ute umunsi wawe wa mbere wahabonye
umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose hano bihuriramo ko na Mukantabona Sarafine nawe twabanye Brazzaville aho turamenyana turaganira kuko nakoreraga minisitiri d'etat mutwara intwara abana be ku ishuri n'imodoka kandi umushoferi ubwo igeze aho nabwo navuyeyo kwa minisitiri w'i Brazzaville nabwo mutorotse tuno kuvuga ati ngiye gufasha abandi ku rugamba
niba nkumva neza Mukantabona gutya muraziranye amaso ku maso
turaziranye gutya amaso ku maso na hano twaribwiranye turamenyana gutya kuko yazaga aho nkora aje kubonera minisitiri kubiganira bagiyabyonaga bamwakira akajya mu nzu minisitiri yaza avuye ku biro bakabona kugana kugira akagenda
dusura ikigo cya muto mu majyaruguru y'u Rwanda cyakirirwamo abari abarwanyi ba FDLR umutwe udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda amahugurwa kuri bo ntiyari yagatangiye madame Serafine Mukantabana ukuriye komisiyo isubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare aratangira atubwira impamvu batahise babahugura
ubu ngubu ntabwo turatangira ku gahunda zo kubahugura kubera yuko tucyakira kuko n'uyu munsi batubwiye utuvugana ko hari abandi bagiye kuza bari butugereho wenda mu masaha y'icumye cyangwa se mu gitondo barenze 150 baturutse nanone Kisangane Kisangane hari hariyo benshi ikindi nanone kiza kandi tubona nuko hari n'abari mu mashyamba nabo bari kugenda barambika intwari hasi bakaza bakurikiye abandi kugira ngo bose bazire rimwe ibyo rero tukaba nari igikorwa cyiza tukaba dukomeje imirimo yo kubakira mu kubakira iyo bageze hano mwabibonye tubahereza iby'ibanze bituma bashobora kuba babona aho barara bakabona uko bakaraba bakabona aho baryama bakabona icyo kurya bakabona amazi mbese iby'ibanze byangombwa kugira ngo umuntu abone uko arara ahantu ariko murabibona hano kubera yuko ubundi ni ahantu hagenewe amahugurwa y'abahoze ari abasirikare ubu ngubu icyo turi gukora ni ugutandukanya abagore n'abana bamaze kuvurwa tukabajyana ahandi naho bagomba kwitabwaho birushijeho rero ni muri urwo rwego ejo abagore n'abana bavuye Kanyabayonga na Warungu kwa Tereho ntabari bahari twabajyanye muri transit camp ya Nyanza ubu mukanya tuvugana abagore n'abana baje bavuye Kisangane tujye kubajyana hano muri transit camp ya Kijote n'abandi ubwo nibaza tuzagenda abagore n'abana tubashyira ukwabo tubiteho ukwabo n'abagabo tubiteho ukwabo abagabo nk'uko mubizi ko tubagumana muri iki kigo amezi atatu bakigishwa bigishwa umwuga bigishwa igihugu aho kigeze bakigishwa indangagaciro z'abanyarwanda ariko cyane cyane ibyo tugenderaho ni amasomo ashobora kubafasha gusubira mu buzima busanzwe bitabagoye bashobora kwihangira n'umurimo abagore babo nabo turabigisha ariko bo tubigisha ibyumweru bibiri gusa ubundi bakabajya mu miryango yabo kuri ubu ngubu bitewe n'ubwinshi bwabo nk'uko nabivuze ntabwo tuzabareka babanza kujya mu rugo ahubwo tuzabigisha batarajya mu rugo kuko ubundi abagabo bagendaga bakageza mu rugo bakagaruka noneho abagore bakazakurikiraho nyuma y'ibyumweru bibiri tukabigisha basize abana ubu rero bitewe n'uko abana bakeneye kwitabwaho bihagije hari abaje barwaye bwaki hari abaje ubona ko bafite n'ubundi burwayi bukeneye gukurikiranwa ntabwo dushaka gutandukanya abagore n'abana tuzabigishiza aho bari noneho ahubwo mu gihe bazaba bose bamaze kwijajara bameze neza tubafashe batahe bajye aho bakomoka abagabo babo bakomoka
ese leta yaba ifite nk'ibisigara kubera ko uko bwije uko bukeye ikibazo cy'amasambu kigenda kiba ikibazo yaba ifite ibisigara yateganyirije abantu nk'aba ngaba kuko namwe murabyemeza ko noneho haje imibare idasanzwe
nibyo hari imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda n'abanyarwanda bajya iwabo abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka bafite iwabo bafite imiryango bakomokamo bafite amasambu abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi ariko abenshi ni abantu baje bari basanzwe bafite imiryango harimo abakuze bari bashobora no kuba barasize n'amazu uretse ko wenda bisaba kuyasana ariko nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda bwo leta nta bisigara ifite abanyarwanda ntibazi iwabo abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo uduce duhari tukadusangira nta munyarwanda uzabura hajya u Rwanda ni runini ruradukwiye
Arakoze cyane Madame Seraphine Mukantabana ukuriye komisiyo yo gusubiza abantu mu buzima busanzwe bari abasirikare nshimiye kandi bari abarwanyi ba FDLR bose ku musanzu wabo mu kiganiro dusangira ijambo Etienne Karekezi inyuma yo gushimira abo bose ku musanzu wabo mu kiganiro dusangira ijambo ubu mwasubirana ijambo
urakoze cyane nawe Eric bagira ubusa mbere y'itahurwa ry'abanyarwanda ndetse na nyuma yaho bagereye mu Rwanda hari amashyaka ya politiki ndetse n'imiryango itagengwa na leta bikorera hanze y'igihugu byamaganye uburyo abanyarwanda batahuwe mu gihugu mu itangazo yashyize hagaragara ihuriro ry'amashyaka atanu atavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu ryatangaje ko abo banyarwanda bagomba gutabarwa kuko ryumva MONUSCO umutwe w'ingabo za ONU ukorera muri Congo yabatereranye mu gihe ritarinze inkambi barimo ahitwa Ikanyabayonga mu ntara ya Kivu ya ruguru tariki 13 y'ukwezi kwa 11 gushize mugenzi wacu hano i Washington Placide Magambo yavuganye na bwana Pascal Karinganire uyobora komite yihariye ikurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda aba inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika Placide Magambo yatangiye amubaza uko babona itahuka n'itahurwa ry'abari abanyarwanda
mu by'ukuri baciwe ku ngufu bari abantu basabwe gushyira intwaro hasi safite imyaka ine SADC ifatanyije na MONUSCO na guverinoma ya Congo ariyo bita RDC bemeye ko bagiye kuganira cyangwa se kubaza guverinoma y'u Rwanda ikagirana ibiganiro na bariya abantu kugira ngo bumvikane ukuntu bazataha mu mutekano uko byifuzwa ubwo ibyo rero SADC na MONUSCO barabyirengagije ahubwo bo batangira kuorganiza kwakira ku ngufu kandi banabikoze nabi nabyo uko babanje kubicisha inzara ngo kugira ngo barebe ko bahitamo gutaha bakajya mu Rwanda ku bushake bwabo babuze icyo barya abasirikari ba Congo barabasahura donc bakoreye ibintu bya furambi kugeza noneho ku munota wa nyuma aho bapakiye amakamyo bakabacyura
hari aho muvuga ngo SADC na MONUSCO ibizababaho bazabyirengere mwaba mufite impungenge ko hari ibibazo bazagira bageze mu Rwanda
mo dufite ibibazo cyane kubera ko no abantu bakiwe ku ngufu. Umuministre w'itangazamakuru wa Kongo witwa Mende aherutse gutangaza ngo bari abantu ngo bagomba gutaha mu gihugu cyabo ngo bavuye bakoze genocide. Donc urumva ko batangiye kubacinja ibintu ibyo bintu babashinja kandi ni ibintu biturutse mu Rwanda, ntabwo ari Mende n'ibyabwiwe nawe. Donc ni ukuvuga ko bari abantu badafashwe neza, batakiriwe ne cyangwa batifuzwa neza na guverinoma y'u Rwanda, ku buryo dufite impungenge nyine nabo kandi bafite impungenge zo kuba baracyuye ku ngufu kuko batabishakaga.
Mukaba mwumva batakurikiranwa mu bucamanza mu gihe haba harabakekwaho icyo cyaha cya genocide baba barakoze?
Bo kugeza kuri umunota areba igihe genocide yabereye muri 1994, bari abantu nta n'umwe wigeze ashinjwa genocide imyaka igiye gushaka 24. Ni ubwo baramutse bageze mu Rwanda bakatira genocide, wavuga ngo iyo myaka yose bari hehe kuki batabashinja? Ni ukuvuga ko hari ibindi baba bakurikiranyeho kubera kutabashaka cyangwa se kubashakisha imitungo yabo, ibintu nk'ibyo. Donc ntabwo bigeze bashinjwa kugeza kuri uyu munota. Umuntu rero wajya kubashinja nyuma y'imyaka 24 no kuva ko yabarababeshyera.
Uravuga ko mugaragaza impungenge, ariko amakuru Ijwi rya Amerika ryakurikiranye ryasuye aba bahoze ari abasirikari ba FDLR bavuga ko bakiriwe neza kugera ubu nta kibazo baragira. Mwebwe izo mpungenge muzivanahe kandi abandi bo bavuga ko nta kibazo bafite?
Uramutse nawe uriyo, sinzi ko wajya kuvuga ibintu wajya gushinja umuntu muhagararanye uvuge ngo ntabwo nizeye cyangwa se ntabwo yanyakiriye neza. Hariya icya mbere tugomba kumenya ni iki: baciwe ku ngufu banakubitwa badashaka kujya mu Rwanda. Kuba rero nyuma y'umunota umwe bagezeyo bakavuga bati twakiriwe neza, none se wavuga ngo uri iruhande uhagarariye iruhande rwo gucira urubanza ugira gute, ntabwo wajya kumushinja? Ntabwo ari ukuvuga ngo bakiriwe neza cyangwa se ameze neza, kandi nyuma y'iminsi ibiri sinzi ko wajya kuvuga ngo abantu ngo nta kibazo bafite.
Ubu ngubu murifuza iki?
Ikintu turimo twifuza cyangwa se icyo twakora, kuko no kwifuza byo bisa nkaho ntaho bigera. Kubera iki? Kubera abantu barabatwaye n'ubundi twarasakuje ariko baranze baragenda, kandi ikibazo ni uko komunote internationale yabyivanzemo aho kugira ngo ibungabunge umutekano n'amahoro y'abo bantu. Twebwe icyo turimo dukora ni iki? Ni uko turimo tumaze kubona liste hafi ya zose z'abantu batashye, ku buryo tuzakurikira dufite abatashye, hatashye umubare n'uyu, hatashye abantu bakomoka hanaha, eske baracyariho bameze bate nyuma y'amezi atatu, nyuma y'amezi atandatu, ibintu nk'ibyo ku buryo tuzabikurikirana tukamenya ko nibura bakiriho, ku mutekano wabo waba se ukimeze neza. Icyo nicyo turimo dukora. Nihagira ubura tukasakuza tukayivuga tuti kanaka yabuze, naho ubundi hariya nta kindi kintu twabikoraho uretse kubwira ku Minisiteri Nasiyonali, ni ukuvuga imiryango ya HCR, imiryango ya UN cyangwa se ya Nations Union iriyo bagakurikirana ukuntu bariya abantu bafashwe uko bariho uko barimo baba integre.
Turamushimiye mugenzi wacu Placide Magambo na Pascal Karinganire baganiraga. Namwe nshuti mwadukurikiranye uyu munsi ndabashimiye kandi mbifurije ibihe byiza, mukomeza kumva gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Nashaka mundu ngikirije ngo ndonge.
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Namwe mbaga muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri baraheze mu baziri nini y'abagore
ni kigando kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.